Mr. V.
Mwingine hata miujiza hashangai. Tumeumbwa tofauti, that the reason why. Mtu akivunja moyo wezi kumdai. Na moyo unatako bebe kama vile yai. Nasinguo unani please, I don't mind. Nikaja kuna siwe ni shy. Hakuna lichofanya kwako nikaweza. Hakuna lichofaa kwako nkapendeza. Kuna wakati siya zinakupoteza. Unakuwa mfungwa nje ya gereza. Love is blind, I'm lost my mind. Mgu njendani, you don't concern. Labda ningekuwa na moyo wachu, mivu machungu ya singeu. Kushindana na upepo unaufu, hata we usingeweza. Nikiondoka tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka, nikiondoka, tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka. Mapenzi yetu kwangu siyo utani. Ukayafanya ngazi unipande kichwani. Marafiki wanasema siku juu ndani. They say hey, think like a real man. Nini faida ya mapenzi kama furahi? Chumbani unawaza mtu hakufikili. Unayempenda kukupenda siyo guarantee. I should never go back for my misery. Nibora kujikaza kufumilia. Kusema kunyamaza kucheka kulia. Mambo mengine deep sana can't say. Rekodi yetu sakta kureplay.
Labda ningekuwa na moyo wachu, mivu machungu ya singeu. Kushindana na upepo unaufu, hata we usingeweza.
Nikiondoka tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka, nikiondoka, tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka.